Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iravugira hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radio.tv.com mugakurikira ikiganiro ku rubuga rwa Facebook naho na YouTube ni VOA Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Kevin na Nadia Taha. Turabaramukiza mwese rero abadukurikiye haba kuri FM ku mirongo migufi cyangwa se kuri telefone aho muri hose, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Muri isanga kandi rwose nk'uko bisanzwe inshuti banywanye bijwi rya Amerika, none ntabwo nta mutumirwa uyu munsi radio yanyu yabatumiriye kwa ubahariye muri ibi bihe turimo gusoza umwaka, nk'uburyo bwo kubashimira kuba mwarafashe umwanya mugakurikira ibiganiro byanyu iradio ibategurira buri munsi, umunsi ku wundi mutanga ibitekerezo ndetse n'inama mu mwihariko w'ikiganiro muri isanga tubagezaho kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio yanyu. Ikaze rero mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu mpakanya mbanze mbashimire mwese kuko turi kumwe, nshimira by'umwihariko abatumirwa bagiye bitabira ibiganiro byacu bitandukanye. Kubagifungura rero amaradio yanyu, nari mvuze mu kanya ko uyu ari umwanya wanyu wo kubashimira mwese nshuti banywanyi b'ijwi rya Amerika. Uyu munsi nta mutumirwa wihariye, umwanya ni uwanyu kugira ngo mugeze ubutumwa bwanyu ku bavandimwe n'inshuti, mutashye inshuti n'abagenzi. Natwe rero ubucuti mwatugaragarije turabashimira, ni iby'agaciro gakomeye, mumenye ko natwe tubafite ku mutima. Mwisanzure rero kuri radio yanyu yabageneye uyu mwanya. Niteguye kubaha umurongo, benshi mwifuje gutanga intashyo, reka tuzakire rero uyu munsi. Twizera ko telefone ziza kudukundira tukabasha kubageraho muri benshi nk'uko mwatwandikiye muri benshi, mubishimirwe. Reka rero n'abatindiye abinkwakuzi bamaze kuhagera twakire Alexi Nishimwe, uratwumva?
Ndabumva neza. Radio ijwi rya Amerika.
Ikaze cyane, urahagana hehe?
Ndi mu mujyi wa Kigali, Karere ka Nyarugenge.
Ushobora kusubiramo amazina yawe noneho ukifuriza abantu umwaka mwiza cyangwa se icyo wifuza kuvuga kuri radio yawe?
Murakoze, nitwa Alexis Nishimwe. Murakoze cyane ku bw'uyu mwanya mwatugeneye. Nanjye ndifuriza umwaka mushya abanyeshuri twigana muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bose, ndetse nabo dusengana muri korali Pepiniere du Seigneur. Umwaka mushya kandi ku banyeshuri barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bigaga ishami ry'indimi kuri Groupe Scolaire ya Bigogo. Ikindi kandi nifuriza umwaka mushya n'abandi bari mu mwaka wa gatandatu w'indimi nanone biteguye ibizamini bya Leta, uzababere uw'umugisha. N'abandi babari inyuma bari mu yindi myaka bazagira umwaka mushya twize tudashidikanya ko Imana izafasha kandi turifuriza n'umwaka mushya abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika rw'ibiganiro byiza batanga nasoza nifuriza umwaka mushya Sheri wanjye witwa umubyeyi yabo nawe ari mu karere ka Nyaruguru ahitwa ku Ruhehero ndizere nashidikanya ko nawe izamu kwa radio Ijwi rya Amerika murakoze cyane
urakoze nawe Eric Stacy nishimwe katubonereho akanya natwe twifurize abo banyeshuri aho bari hose umwaka mwiza ndetse n'abagize korage zitandukanye mwese rero turabifuriza umwaka mushya muhire Alexis nishimwe nawe rwose nkuko wifurije abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika nawe turakwifurije hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe dukomeze rero twakira noneho Cyrille Muvunyi ikaze ku Ijwi rya Amerika uraho neza Cyrille
murakoze cyane rwose
ngiye warakoze kuba umunywanyi w'Ijwi rya Amerika kugeza ubu ngubu ukaba warakomeje kutwihanganira no kutuba hafi urumwe mu
Nanjye ndabashimira cyane kubw'uyu mwanya muduha kuko umuntu atanze nimero ntimumuhamagare nabyo bigaragara nk'aho bitamugendekera neza mbanza no kwisegura ku bantu batigeze bahamagarwa baratanze nimero nkabona kuri social media nkabona bari kubyakira neza ubwo nakaba nagaciyemo hanyuma reka fata akanya mbanze nshimire abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika by'umwari ku muyobozi utwara iki gisata SN Karekezi keretse niba atari we muyobozi wa atakiriwe
niwe
hanyuma ndashimira mwebwe twabanye mu kiganiro muri Isanga mwarakoze cyane mwaduhaye umwanya rwose buriyo muvuze ngo ni radio yanyu haraho bituvanahe naho bitujyana bidufasha kumva neza ibyo turimo nyine tukumva ko turi kuri radio yacu arondogoye rero reka shimire abantu bose batanze ibitekerezo ni ukuri gutanga igitekerezo uramutse ufite ubutumirwa nta ntihagira abantu batanga igitekerezo ku byo ari kuvuga ntibagire ibyo babaza ngo ikiganiro cyagenda neza wenda mwebwe mwakumva ko cyagenda neza ariko ndavuga ku ruhande rwanjye
ibyo uvuga ni
byo nadi ataha reka tujye tumushimira cyane buriya ni umuntu ugerageza kuvuga ikinyarwanda ukuntu akakwereka ko muri kumwe yakumva nyine ni umuntu ukwishimiye rwose mujye mumushimira cyane yakira neza abantu rwose
ndaza kumubwira yasetse yatembagaye kandi atumva icyo urimo uvuga nubwo
arabyumva ahubwo ntekereza abasha kubyumva ahubwo kubisubiza nibyo bimunane yabwo kamakuru hanyuma reka ibyo tubyihorere nkomeze icyanzanye
ntacyo
abantu bose twabanye muri uyu mwaka ndabifuriza gukomeza kugira intera nziza z'uyu mwaka no kuzatangira umwaka mushya umwaka mwiza wa 2024 uzatangira ku wa mbere ndifuriza rero abantu bose kuzagira umwaka mwiza abantu ari abanga bakurikira abagize umuryango wanjye umudamu wanjye n'abana banjye nkunda cyane ndabifuriza kuzagira umwaka mwiza reka nkurikizeho ababyeyi bambyara abavandimwe abo tuzi ndimwe kwa data bukwe bose bazagira umwaka mwiza abaturanyi banjye inshuti zanjye ni nyinshi ntabwo nazirondora abayobozi b'igihugu cyacu rwose nkunda cyane bazagire umwaka mwiza abayobozi ba kiliziya umubyeyi wacu rwose ntabwo nakwirirwa mbarondora ni benshi cyane barahari bose bazagire umwaka mwiza abakristu bose ari abakristu gatolika n'abo mu yandi madini abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika bose aho bari bazagira umwaka mwiza abantu barwaye n'abafite ibibazo binyuranye abantu bahangayitse bibaza uko uyu mwaka bazawusoza ndabifuriza kuzagira intera nziza z'uyu mwaka no kuzawutangira neza abantu bose bari bunkurikire kuri uyu murongo ari abatari bashe kubona umurongo ari n'abari bubone bose bazagire umwaka mwiza umwaka mwiza rero abantu bose batanze ibitekerezo bose nongere mbishimangire ni abantu baritanze cyane kuko buriya ufashe umwanya ugatega amatwi radio hari ibyo uba wigomwe rwose barakoze kandi n'umwaka utaha nabwo bazakomereza aho ngaho hanyuma ikindi narenzaho mwadusezeranyije yuko tuzajya tubabona mwatubwiye ko bishobora kuzabaho kuzajya tunababona muri live ibyo bintu muzabidukorera uyu mwaka ntabwo byabashije kuba byakunda ariko utaha muzikubita agashyi mubashishe kuba mwabidushyirira mu bikorwa. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubutumwa bwiza.
Urakoze cyane nawe Cyril Muvunyi, tukwifurije nawe umwaka mwiza nabawe. Dukomeze rero twakira n'abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika, ibyo Cyril asabye turakomeza tubyigeho kandi bizashoboka. Noneho twakire Badian Bakwingwe Eugene. Uranyumva?
Ndakumva.
Subiramo izina ryawe, nshobora kuba narivuze nabi.
Ina jambo hili kwenye tafsiri ya jamii ya dia.
Ni kama zana.
Ndakumbwa.
Bienda kumbwa.
Amana ni sasa wami kwenye kwa ama mtu wa ndani.
Telefoni umurongo wa umeze nabi. Agode mko kumbwa none.
Sabiri kuni bani. Ndani kusasa wami bini ni amu kwa kwa.
Aha, nturi umurongo ntabwo wumvikana neza, uravuga ijambo rimwe rindi rigacika. Reka tuze kongera tuguhamagare, sibyo? Jahantu hameze neza, twongeye tuguhamagare. Reka tube twakiriye Clement Niyonzima. Clement, uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze.
Murakoze, nitwa Clement Niyonzima, ndi mu burasirazuba bwa Congo, umujyi wa Uvira.
Yego. Tanga ubutumwa bwawe.
Nagomba kwifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi bari Burundi.
Yego, komeza, hari urusaku ariko hanture.
Nagomba kwifuriza umwaka mushasha inshuti n'abagenzi bari Burundi.
Yego, komeza, turakumva.
N'ababyeyi banjye bari muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura.
Yego, nyarutsa.
Nifuriza umwaka mushasha impunzi zose ziri mu nkambi zigiye zitandukanye, ziri mu Rwanda n'iziri muri Tanzania n'iziri muri Congo, zose ndabifuriza umwaka mushasha.
Yego, reka nawe
n'abanyamakuru bo ku by'Amerika, murakoze.
Urakoze cyane Clement Niyonzima, nawe umwaka mwiza turakwifurije wa 2024 hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe zose, ndetse n'impunzi aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, hamwe n'abo twagiye tuvugana mutugezaho ubuzima mubayeho. Mukomeze kwihangana, twizere ko umwaka utaha uzababera mwiza kurushaho. Nshuti rero, reka noneho tube dukomereje kuri aka karirimbo, turagaruka mu kanya. Big Time ya Ivan Bravan, umuhanzi mwakunze watabarutse. Iyo ndirimbo rero ibanogere.
Energy is stressing. You're going to know Rukundo na energy zarko. Ziva kumana kukongu muno. Jisimba na vivasha rekata. Let this love feel so young.
radio ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uwo mwanya w'ikiganiro muri isanga radio yanyu yabahariye kugira ngo mutashye abavandimwe n'inshuti reka kuri uyu mwanya twakire haba kubaho Norbert uranyumva
mwaho neza
wewe umeze ute
tumeze neza cyane
bikaze ku ijwi rya Amerika
twaye nani ikaze mbere na mbere reka dushimire ijwi rya Amerika uburyo baba batwitayeho n'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange nifuriza neza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika basuhuza cyane stafu yose mera no ku muryango wanjye musuhuza ngasuhuza uwo bita Ndigida Dr. Ngoma Nzungu ngasuhuza Nirabishaka ngasuhuza Egide ngasuhuza Nshimiye ngasuhuza Eric ngasuhuza Karamage ngasuhuza Afande Nzirorera Afande Twagira ngasuhuza Frederic Sarpongo n'uw'i Burega ngasuhuza n'abandi banyarwanda bose batezwe ijwi rya Amerika
urakoze cyane ubwo abanyamakuru b'ijwi rya Amerika ndumva bakumvise abatari mu kukumva muri aka kanya ndabibabwira hanyuma rero tukwifurize umwaka mwiza utaha sinzi niba hari icyo wifuzaga kongeraho
ikintu nabashimira ni uko twabanye neza muri uyu mwaka nakeka ari muri uyu mwaka kandi zari kwenda hari n'izindi gahunda yenda ushobora kuzavugurura hari icyifuzo twari twavuze n'umurya kujya dutasha abantu numvaga mugishyira buri wa gatanu ndumva cyakomeza atari wenda ry'iminsi mikuru gusa
mukajya mutasha nka buri wa gatanu
nka buri wa gatanu ni icyifuzo cyanjye wenda n'abandi hari igihe baza kwagihurizaho ikindi musubize n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika ababi Burundi
ndibaza ko ababasha kugukurikira ubwo babyumva biragoranye kugira ngo babe badukurikiye muri uyu mwanya benshi kuko nta FM ihari ariko abashobora kujya ku mbuga nkoranyambaga bashobora kuza kukumva
cyane cyane abatanga ibitekerezo ku ijwi rya Amerika ndabashuje rwose mbeye ko ndashuje
yego
hari uyu murundi bita Nyariyo ndamukunda cyane
yitwa nde
ngo ni Nyariyo seko yatubwiraga
ubwo twizere ko akumvise hanyuma akaba ukaba umutahije nawe abe hafi ubwo niba ashaka umurongo tubwire tumuhamagare hanyuma nawe agusuhuze
n'undi hari umugabo wita Pascal kuri Canada n'umunyamakuru wahoze akora mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda bamwita Harugira Patrick nawe ndamusuhuje
urakoze cyane haba kubaho Norbert yego reka ubwo nunge mu ryawe nanjye nifurize abadogiteri hari abo wari uvuze abadogiteri bose abo twaganiriye twagiranye ibiganiro bitandukanye kandi bitanga inama bibungabunga ubuzima mwese abadogiteri n'abandi baganga mu rwego rw'ubuvuzi mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mushya muhire reka rero nkomereze ku wundi muvandimwe watwandikiye nawe yifuza gutashya Amani Cristiano uranyumva
ndakumva neza cyane
ye uri muri Congo ndabibona hano nkurikije telefoni yawe
ndi muri Congo Masisi
kabisi ye gabi Masisi mwese turabasuhuje kandi tubifurije umwaka mwiza wa 2024
murakoze cyane uzatubere mwiza twese
yego yego nuko ubutumwa bwawe
ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire madamu wanjye turi kumwe ahangaha witwa Chance ndifuriza mama wanjye Mukarugina umwaka mushya muhire nawe ari hafi yanjye ahangaha mu Rubaya ndifuriza mukuru wanjye uba ku Gisenyi Uwineza Jean Claude uri ku Gisenyi bifuriza umwaka mushya muhire mukuru wanjye uri kuri goma witwa Badashoka Tambosco. Bifuriza mushikibashiki wanjye babiri bari Karehe, umwe yitwa Tuhombe undi yitwa Jeunesse bari Karehe, umwaka mushya muhire kuri bose n'abantu bari hafi yanjye bamwe banigishije ku mashuri nigiyeho yisumbuye kuri Nsitima bari Bunyanga Selesi Habarugira Christian Profesere Ndayisa Byadorfe n'abandi bafatanya na b'umurimo. Murakoze.
Murakoze cyane nawe Yamani, abarimu bose aho baba abo muri mu mashuri abanza mu yisumbuye muri za kaminuza umwaka mushya muhire. Amani rero urakoze cyane, ubutumwa bwawe twizere ko bagumvise. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho twakire Nizigimana Eric.
Mwaramutse.
Gakeye neza. Ndabona uri mu Burundi.
Ijwi ry'Amerika.
Yego, turakomeye, turashima Imana. Mwebwe bite?
Natwe ni sawa, turi mu Burundi mu buseruko bw'intara.
Yego. Yego. Ngaho vuga amazina yawe utashye.
Ego cyane, murakoze. Ariko ndabaye gutashye nawe mfite akabazo gatoya. Ese tuzongera kumva Ijwi ry'Amerika kuri FM ryari?
Iki kibazo si ubwo, ni ikibazo gikomeye, ntabwo nakibonera igisubizo nonaha. Baracyabyiga, ntabwo tuzi aho bigeze.
Ariko twifuza ko mu mwaka mushasha no kuri twashobora kumva Ijwi ry'Amerika kuri FM, kuko riradufasha byinshi.
Natwe turabyifuza rwose, ubwo nitugira Imana bazatuduhorera.
Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika biba birimwo ubuhinga, biratuma abanyagihugu duca ubwenge muri byinshi.
Ye twizere ko ikibazo kizakemuka.
Nifuza gutasha rero umuryango wanje.
Yego, komeza.
Halo.
Komeza turakumva.
Natasha Dureleda ari muri Amerika, Texas.
Yego, komeza.
Natasha Iradukunda Soteri ari aho muri Amerika, na mama we Marie Chantal nawe bavukana. Natasha Onesime Muyingirire Kimaze ari ngaho Uganda. N'abagenzi bose bazi ku izina ryanjye Nizigiyimana Eric.
Urakoze cyane rero Nizigiyimana Eric, kandi ukomeze kugira ibihe byiza bisoza umwaka, wowe n'abo muri kumwe ndetse n'abadukurikiye muri uyu mwanya.
Murakoze.
Yego, yego. Twakire noneho Tito Sinzobatahana.
Ndabumva.
Yego, yego. Nawe ndabona uri mu Burundi.
Yego.
Murasoza umwaka neza.
Nukuri jewe ku ruhande rwanjye ndiko ndaraba umwaka ndawushoje neza cyane. Ni kuvuga naragiriwe ibitangaza bimwe bimwe, ndetse mu byo bijyanye n'indoto zanjye ndabona biriko birashika. Ariko gusa hari n'ibyo nategura gukora ntashoboye gukora, nabyo birumvikana.
Ubwo bizashoboka nabyo.
Nyamukuru ndiko ndabona, ndiko ndabikora, kandi n'ibindi ngiye kubitangura neza mu mwaka.
No, kuri ntashyo zawe.
Yeah. Ku ntashyo zanjye, ubwa mbere reka mbanze ntashyo y'abamenyeshamakuru ba Radio Ijwi ry'Amerika.
Turagusemeye nawe uzagira ibihe byiza.
Aho muri hose Imana ibagirire neza, muzatangura umwaka neza wa 2024. Halo.
Oui, komeza.
Amaleka ndamutse abagenzi banjye barahatandukanye, cyane cyane bari muri Kenya, abitwa ba James, abitwa ba Popes, abitwa ba Willy Pose. Leka ndamutse na bashiki bacu bari muri Australia, ndetse bari ko bitegurira kuza no mu Burundi. Ngirante Imana izabafashe mu rugendo rwabo, bazoshika amahoro hane Bujumbura. Leka nongere ndamutse inshuti zanje, abagenzi banje bari muri Etats-Unis. nabongera nti imana ibazigame aho bari hanyuma n'abarundi bose bariko baranyumva canke bashobora kumva ururimi rw'ikirundi imana ibagirire neza barangize umwaka neza ndetse bazonatangura umwaka mushasha neza wa 2024
yego urakoze cyane Tito sinzobatohana I Burundi
ariko ndabasaba ikintu kimwe vraiment radio y'u Amerika turayikunda cyane sinzi nyimba byo kunda mukagerageza kumvikana na leta kugira ngo musubire mugurure hano iwacu Burundi ibintu bigende neza kurushaho kuko burya iyi Facebook ntabwo ikoreshwa n'abantu benshi ntabwo yumvirizwa n'abantu benshi bagiye kuraba kuko twaba tubumviriza ubwa mbere rero mwogerageza mukumvikana na leta mukagaruka gukorera ngaha ku butaka neza neza hanyuma natwe ndetse tukabonera n'akazi kuko hariho abantu tuba dushaka kuba bamenyesha amakuru ba radio Ijwi rya Amerika mukandi bikunde kubera ukuntu nawe tubibona
ubwo imishyikirano irakomeza ntabwo nakubwira aho bigeze ariko buriya inkoni hiri igihe buriya bizagera aho ngaho bikunde hanyuma mubashe kutwumva kandi namubashe no gukorera iyi radiyo
ego cyane rema bizotuhimbara cyane
urakoze cyane turabyizeye ko bizashoboka
bizashobokera iyi nomero yanjye yibike uzantelefone nze kubakeza kandi nanjye urumva nongere mba umukozi wa radiyo yanjye
nuko nuko
sawa
ukomere reka noneho mufate akaruhuko gatoya turirimba twakira nako indirimbo twaririmbiwe na Mike Kayihura indirimbo yise Tuzo
Since November, zillion problems. What's the point of getting litty if I found you? Door proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But then I'm there, I'm there, I'm stronger. I'm better at jeans, I'm better than I'm a gang. Over for the beach, pretty late night calls, and we fought the east. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Your feet on my lap, yum yum. I want your booze, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. Put the knees up, stand up. Opening up my door, you're pushing me more and more. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take up what you got, you won't need that shit. Keep belly lights, do your way best. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. But where you really at, what you really like. I want you to move, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. Pump it a little bit, nah nah nah. Me more than
radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umwanya twahariye abakunzi b'ijwi ry'Amerika kugira ngo batange intashyo zabo. Reka noneho twakire Jean Long Kurutuse. Uratwumva?
Yego ndakumva.
Mubiriwe neza?
Mwiriwe.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ubwo rero tanga intashyo zawe keretse niba hari ikindi wifuzaga kuvuga.
Oya, ntacyo. Ni ntashyo mperereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Murunda, akagari ka Byamanyoni.
Yabwira abantu noneho amazina yawe nyayo. Sinzi niba witwa Jean Long Kurutuse cyangwa niba hari andi mazina abantu bakunda.
Amazina yanjye ni Byiringiro Samuel.
Yego, biratuma bamenya batahije uwariwe.
Abenshi banzi kuri Jean Long Kurutuse kuko niyo mazina nkunda gukoresha ahantu henshi hatandukanye. Okay, ntacyo. Reka ntashye abavandimwe banjye baherereye ahantu bita ku Mukuyu ariho iwacu mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo. Ubwo harimo ababyeyi banjye, papa na mama wanjye, hakabamo umuhungu wanjye Ishimwe Salomo Byiringiro, natashye mukuru wanjye witwa Ugirengabire Francois uherereye ku Gitaraga, natashya umwarimu witwa Dufatanye Jean Leonard wigisha ku ishuri ribanza rya Jurwe, natashya umugore wanjye turi kumwe hano mu karere ka Kayonza witwa Nirere Festina, ndetse n'umwana wacu turi kumwe witwa Murekazi Isabella Byiringiro, hatashya mushiki wanjye turi igikomere bita Uwitonze Aline na mukuru wanjye witwa Kami Kamuntu Patrick, nkasuhuza abavandimwe n'inshuti twiganye, asuhuza umufundi John dukorana cyane ahantu bita mu Kinyaga mu Izindiro, nkasuhuza abo twiganye muri Groupe Scolaire Gasogi, abo twiganye mu bwubatsi muri secondaire y'i Rwahi Ishyorongi, ndetse n'abarimu batwigishije ndabatashya, abifuriza umwaka mushya muhire, ndetse n'abanyamakuru b'ijwi ry'Amerika benshi dukunda kuvugana aho ngaho mu kiganiro muri Isanga nabo ndabatahije.
Ndagushimiye cyane rwose, nizere ko intashyo zawe bazumvise, nawe usoza umwaka neza kandi nutaha uzakubere muhire.
Yego, namwe kuri radio ijwi ry'Amerika kabisa, Uwiteka biteho.
Urakoze cyane. Namwe reka twakire noneho Hakorimana Theogene, uranyumva?
Ndimo mwumva.
Yego, utwumva uri hehe?
Ndi Kigali.
Ubutumwa bwawe?
Nanjye ndifuza gutashya.
Yego,
ndatashya. Kaka uri ahantu hitwa Iburega,
kezere ko arimo kukumva, komeza.
Yego, ndatashya kaka uri ahantu hitwa Iburega na marume nawe uriyo witwa Rebero Jean Damasceni, nasuhuza na Rugira Faustini.
Turakumva, komeza.
Nasuhuza na Rurema Patrick, nongera gusuhuza na Denise nawe uri Butare. Nasuhuza na Nsabimana Siridio uri ahitwa mu Muyanzi Rurindo. Nasuhuza n'abatica banjye banyigishije kuri GS Burega, by'umwihariko umutica witwa Gaca mu Makuba Diokeres.
Abo ni abarimu kuko batavuga icyongereza.
Nkasuhuza n'abana twiganye GS Burega harimo Iradukunda Patrick na Twizere Jean de Dieu, Iradukunda Jean Seregisi, mbese muri rusange abantu bose twiganye GS Burega kuva 2009 kugeza 2021 dusoje senior sigisi, bose ndabasuhuza aho bari hose.
Twizere ko wakumvise.
Nkasuhuza na mama mudogo uri Matimba Nyagatare witwa Donati Uwingabire Donatire. Nasuhuza na Garafureri wanjye uri mu Bugesera witwa Muvuna Ndinda Eric.
Yego,
ntibagire na Masenge na Urijari nawe ndamusuhuje.
Yego, bose umwaka mwiza wose
bose mbifurije umwaka mushya bazawugiremo amahirwe kandi witeka gumya barinde
yego yego hanyuma kabazo gato ya mbere yuko nkurekura kaka wawe aradukurikira mukaba subuje
aramurikira
akurikira radio y'u Rwanda
barayikurikira bose duhuje cyane barayikurikira
nari ngiye kukubwira ngo babwire bajye bakurikira hanyuma babe bakumvise nk'ubu ngo babe bakumvise kushobora kuba ubutumwa ntibakumve iyo badakurikira radio
bose ndabataje ndabata nari nibagiye umuntu umwe ahubwo nawe nari nibagiye
ntabwo babavuga bose ngo barangize nuko ninde
nundi mu ubwo ni mubyara wanjye Daniel nawe ndamusuhuza cyane
nuko n'abandi bose
tudaheruka n'abandi bose twiganye bose ndabatashye
yego yego
harimo ba Perusi bose mbifurije umwaka mushya
hanyuma se ubwo mutumye kuri bakaka n'abo bose n'aba mama mudogo wasuhuje bagutumyeho ukazababwira noneho nabo bakazatashya mu kiganiro tuvuge cyo kwa kabiri ko ariho umwanya twageneye abadamu wabambwirira bakazaba bahari nabo tukabaha ijambo
ubwo ngubwo byasaba rero keretse ubwo mbahaye nomero zabo mukabahamagara wenda kuko njye ndi i Kigali
ntacyo ubwo
i Kigali
uze kuziduha inbox cyangwa se banze babaze abashobora kuba yenda badashaka ko nomero zabo zitanga ubwo reka tube dutegereje gatoya niba kwemerera ubwo zatubwira kwa kabiri ndifuza kubaha ijambo abadamu
babyemera nta kibazo
nuko
ubwo kwa kabiri ubwo nimbo nazitanga nta kibazo
turaza kuvugana ndaza kuzikwaka uzime
nta kibazo nzaza kumamaza
urakoze cyane reka noneho twihanganishe uwitwa Badia Eugene twahamagaye umurongo kamera nabi muri Afrika y'Epfo rwose atubabarire twongeye twamuhamagaye ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko telefoni ye yakomeje kwanga iravuga nabi ubwo rero tuzamuha umwanya ikindi gihe twakire noneho Gerard habiya mbere
ndabumva
yego uri muri Kongo hagana he
ndi muri Kongo muri ahantu ibire Bukavu
Bukavu mumeze neza Bukavu
doke meze neza tumira imana
yego nuko ufite n'aba wifuza gutashya
abambe nambere kamaye ntase abamenya makuru wo kuri radio y'u Amerika
mwaka mwiza
ndabifuje umwaka mwiza witwa Thomas Kamirindi witwa Oyane Tangishaka sinzi yuko bari wewe
oya ntabwo ari njyewe ni Eugenia Mukankusi
yego n'abandi nashoboye kuvuga kuko ndazi ni benshi cyane
yego ntacyo ndababwira
yego bose ndabifuje umwaka mushasha ariko rero ntaratatsa twebwe abakunzi b'ibya Amerika twifuza kuko twogera na groupe ya radio y'ibya Amerika tuzita tubona ibona
subiramo ntabwo numvise
abakunzi b'ibya Amerika twifuza ko twoba muri groupe y'ibya Amerika ego sinzi ko muzaba ibyo gukora tukadoshika muri groupe
ndaza kubaza
kuko nabyo aho turi ni dukoresha nta murongo dufite nta murongo digira numva hari Bukavu sinzi ko hari ubu dukoresha amamega
ndaza kubaza
ego murakoze cyane
nuko hari abandi bifuza abo wifuriza umwaka neza
nje mu gihugu cy'u Burundi muri komine Gitarama ntara ya Karusi ndana umudanda zabita ida amuga akora ngaho bitu mu iteramuka reka mbere n'umufasha we ngi kwasa bujumbura kwa aeroporo bose ndabikuje mata mushasha reka nzinga muri zone ya ntunda mbere nta mpa derabi mbone na ope ibanze bose ndabikuje mata mushasha reka nzaha muri kwasa bujumbura mbone uwitwa Arine
Nawe.
Umwaka mushya muhire wa 2024
natwe turakwifurije rwose
abanyarwanda mwe abanyarwanda bose aho bahose ku isi bakomeze bagire bazagira umwaka mushya wa 2024 dusigasira ibyagezweho dukomeza kubirinda n'ukuri imana izaduha umugisha imana izakomeze guha umugisha igihugu cyacu
hanyuma sabarundi kwabo ntacyo babwiye kandi nabo turi kumwe muri uyu mwanya barimo Abarundi ko ntacyo babwiye kandi nabo turi kumwe muri iki kiganiro. Ikindi ni ikinyarwanda. Nagira ngo ngwibutse.
Kuko nababanyi.
Yego yego.
Abarundi nabo bazagira umwaka mushya muhire wa 2024 nabavandimwe rwose ntacyo nabanganya. Eugenia Mukankusi.
Karame.
Ya turagukunda cyane Thomas Kamirindi abanyamakuru b'ijwi rya Amerika aho bari hose turabakunda cyane
natwe turabakunda
mukomeza murakoze cyane pe mujye mukomeza kutuba hafi kubuvugizi bwo mukorera abaturage hirya no hino n'ukuri ni umusanzu mutanga mukubaka u Rwanda turabashimira cyane
natwe turabashimira kuba mutuba hafi buri gihe mutaduhaye amakuru ntabwo twamenya uko ibintu byifashe
Mwaka mushya kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida wacu dukunda Paul Kagame aturi imbere tumuri inyuma amahoro amahoro n'ukuri murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye reka mpabande umurongo
yego rwose ndagushimiye cyane urakoze mwese muzagireho umwaka mwiza wa 2024 kandi mukomeze gusoza neza uyu mwaka yego yego reka rero kwa tube twafashishije Medi mu ndirimbo Slowly
how crazy it could be. Hey, but baby, it's all. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? People won't die, oh, oh, mess up. Me fire, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. If you use too much here, can we go slowly? Cause I can't take it.
Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twakibahariye n'intashyo zanyu. Reka tujye ku murongo wa telefone. Ntabwo mbashije kumenya izina ry'umuntu turi kumwe muri uyu mwanya, watwibwira?
Halo,
uriwe neza?
Yego,
witwa nde? Yego ariko igira hano tubasha kumvikana kuko hari urusaku nyuma yawe.
Ndi kubumba neza.
Yego ngo iri defense nde?
Nzaye namba ho ndikire.
Nzaye namba ho iri defense yego.
Ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire. Ubu bita mbazi wose Pierre nawe nyine arikire mu murenge wa Mahama. Ubutinze nge Fabrice ari yutabu igicumbi nyine kuri kaminuza. Masengesho Donatien nawe arikire mu Mahama. Iberi ari Nyakarambi, Chris nawe ari Nyakarambi. Nawe bagira umwaka mushya muhire.
Yego yego.
Kandi murakoze.
Urakoze cyane. Nawe umwaka mushya muhire.
Yego.
Udukurikiye harya ngo uri ikirehe?
Ikirehe Mahama.
Okay.
Yego.
Nuko nuko habi Mahama mwese turabasuhuje kandi tubifuje gusoza neza umwaka no kutangira undi neza.
Yego.
Yego uzababere muhire.
Namwe radio ijwi ryanyu ko turabakunda cyane.
Yego yego. Yego natwe turabakunda. Utumye rero nibuka ko umuhanzi Jean Pierre Kidumu uyu munsi yagomba kugenderera inkambi y'impunzi ya Kakuma muri Tanzania. Bwo abari muri iyo nkambi mwatubwira uko byagenze niba yabizihije nuko mwabyakiriye hanyuma reka muri aka kanya tube twumva indirimbo ye nkuko bisanzwe asanzwe abasusurutsa tuyikurikire.
Uko babonye turi kumwe mu buryo ya bwinshi bakavuga ibitagire fona ruguru bakaduca intege mu kuryo utera ubwoba ibitaragemutse muri bo ngo bipfumutwara kuri twebwe hanyuma urukundo ucarutubera ingingo Imana yarakinze akaboko Mwasta kuchiri chovo Imani kakuchiri chanzo Haba nubo ya sivo mana Tore kino kitangaza Iki subizo chuiteka Ma Mpo Shema Nati magande Tuhafu mwande Shema Shema Twenga, bamwe bakifuza kutubona turi kumwe turi bamwe ubu nawo twabaye umwe dusengera ku mugo tumwe reka muteteshe banye n'amasharifu imanike kino kibondo rikimenyesa na bantu kacibumwe bwacu amahitamo twakoze niyumvira ducana mugami bwacu nkurikira jewe sinzogota umenyo yatwenzi imana yarakinze akaboko umwasa kuciri icobo imana ikakuciri icanzo abantu burya si bumana dore kino gitangaza igisubizo cy'uwiteka shema shema shema
radijwi ry'Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turimo tugana ku musozo w'ikiganiro muri sanga aho twakiraga intashyo zanyu noneho twakire Samuel Bimenye Imana ariko mnisegura no kuba tutari bubashe kugeraho kuko igihe ni gito kandi na telefone zimwe ntizirimo gucamo nkuko tubyifuza ngo duhite tubabona Samuel rero Bimenye Imana turakwakiriye
namahoro cyane
namahoro
Daniel.
Yego urahagana hehe
ubu tuvugana ndi mu muji
wabukabu muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Yego. Nuko nyarutse ntasho zawe nta mwanya munini dusigaranye.
Yego, murakoze cyane. Reka ntasho ndabyihere kuri mwebwe nyene muduhaye umurongo.
Nyenda gusemeye.
Okay, reka nsindiye mu gihugu cy'u Burundi rero ndahabona mu ntara ya Ngozi kumwe na Gashaho Mutumba Butaganda ndahaboneye umubyeyi wanjye mama wanjye azwi izina rya Nahimana Viviane reka ndahabona umudamu wanjye yitwa Bizimana Eliane reka ndahabone n'umuhungu wanjye w'imfura aho bita Bimenyimana ari ngaho nyine i Butaganda reka ndahabone abandi bose ku izina rya Bimenyimana Samuel n'Abarundi n'Abarundikazi bose ndaviye ko ndabakunda.
Ego
hama mundega akarimbo akarimbo kaiko kose mu bantu akarimbo kumuririmbi bigitizo
ubu kugira ngo bayishake muri aka kanya ntago byakunda kuko dusigaje akanya gatoya ariko ndaguha yitwa African Queen mu kanya aruvuza karimba kariko kose
ego umurakoze cyane
urakoze cyane nawe usoze umwaka neza kandi nunduza kubere muhire ubwo rero nshimire habo twari kumwe abaduhaye nomero zabo nesegura kubwo tutabashije guhamagara ariko tuzabaha undi mwanya reka mbararikire kuwa kabiri nkuko nigeze gutuma bamwe mu baduhamagaye abo twavuganye ubwo mubwire abamama abakobwa ikiganiro cyo kwa kabiri ni ikiganiro twahariye umwari n'umutegarugori umwigeme abana rero namwe babakobwa n'abandi bose mwifuza gutashya kwa kabiri turabararitse muzabe hafi nkabacimira rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Kevin Saida na Nadia Taha mwakoze mwese kubana natwe tubifurije rero gukomeza gusoza umwaka neza ndetse no kuzakomeza utaha wa 2024 mu mahoro African Queen abaherekeze ni ya Two Face.
Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, just like the sun, lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. A brother sing, no ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen.